Sokolisa nikufuni malunge nayo kapuka xa unganiki ngale ngoma ndicela uxolo soze ndikulibala uzohlala usentliziyweni yam even if you gone you will always be in my heart qina thehlekazi ungapheli mandla noba kunzima sawusokola sobabini ndiyakutshona amalanga asisahlali sonke unontombi uhlale emtanzane wena uhlale emaxhoseni mna nothatha sihlale kapa I miss you ma I wish I was there next to you so I can hold your hand and say ndikuthanda manyhani umakasisipho nokasino uthi ndabulela soze ndibalibala bazohlala behlele engqondweni oomakhulu bobathathu nabo ndibathanda kakhulu ma uzimfulisele kubo bonke abandaziyo cause think about you every time my western petty picture yako mama one police nzima 22 years or so on now I got to pay you back and give you whatever you like no baba ngalibali indlela soze ndiphela mali as long as disappear wena nokata sazushava imizamo yami izawubonakala ngelinye ilanga ndifundisile nanikhulisa kade naye indoda zange ngithi kumndiyasokolisa kuba ngaphangeli kuphela konyaka ndifuna ukuyela ekhaya kudala ndifuna ukuphangela but umsebenzi andiwutholi I wish ukulapho cause if you khona belingazulama so Ziklibalo zohlala usentliziyweni yam Ziklibalo usentliziyweni yam Ziklibalo usentliziyweni yam